Eche kitongole ekituwala ababalirizi b'ebitabo mu ggwanga ekya EC eky'obucertified public account and of Uganda kigamba nti wakyetaagisawo okwongera amaanyi naddala mu masomo amakulu ag'ababalirizi b'ebitabo mu ggwanga nga gano gakyakolebwa ddala bubi. Derek Nkajja ye ssenkulu w'ekitongole kino ategeeza nti amasomo okuli erikwata ku misolo erya certified tax advisory, essomo erya accounting technicians diploma nakwotadde n'essomo erya certified public accountancy nga lino lyaba baagala okubeera ababalirizi ebitabo mu ggwanga gakyakolebwa bubi. Nkajja wano w'asinzidde n'asaba bonna ababeera bagenda okukola ebibuuzo bino okweteekateekanga obulungi. Bino abyogedde mu kufulumya ebibuuzo eby'ekitongole kino ebyakolebwa mu mwezi gw'12 nga bino byakolebwa abayizi 639 era ebibuuzo bino abaana abato abeebyeta byeno bakoze bulungi okusinga ku bakulu.
Ebibuuzo bino byakolebwa abaana okutwalira awamu baali 639 era nga baabituula mu centers zonna ebifo 7 mu ggwanga nga byakolebwa wiiki eyokubiri okwesemba okwesimbwa kusookaana. Amasomo gano galaga nti abaana abakyali abato okuva mungeri ezaba nga tannakula kutuuka myaka 35 be basinze okukola obulungi, kitegeeza nti bakyala bakyalina obudde baba balina okweteekateeka obulungi okukola ebibuuzo ebyo. Naye nga twabyewo naabo abasusa emyaka 40 abasobodde okuyita obulungi, tukubiriza abo bonna bonna abajja okukola amasomo gaffe nti beeteeketeeke. Kintu ekisinga okuddibwamu ababikebera bagamba abaana balabika batumya ebibuuzo nga tebeeteeseteese ekibaviirako mpita embi